way baa geeka niiska koynay gudiga daragalka oo dawladda federaalka Soomaaliya way baa ee maamulka ka jiray way eed way baa ni ka dhabatay oo hayna lan alla lanki gana sate oo horumar deer way baa leeyna al shabaab lanki wal gorade dib shay ku hadal dhabkood ma ilaahay dadka bulshadu ku hadal al shabaab wale dadkaas eed eed ya Soomaali farkalo lanka hayaan madaxweynaha Soomaaliya way ku cidsadaan in dadkaas dabagalka soo biyo dadkan bulshada san arad galayaw adeena mashar way leeyahay lan kasta dantiisa firda dad manka naman dad fizaa danaysi ew lan al shabaab hanan al shabaab ehan ki masaakin aan way buu hadan koreena ka fadheeran ki jaamacad ha dhamaay ay siyaasay tuma illa masan wal ha baraayna hoobus wal al walay dhabaate us arga qoontis ku araga ku hadala al shabaab walayn naman kaas ma ogolini geen ma ogolini madaxweynaha way sheegan in dadkaas loo qabad
ba eed in aan baarayane oo ha ku horjeedne barnaamijka qolada la eroo monitoring group ya Soomaali ka wada Soomaali dad madax banaan oo macnaheedu dad gumeysiga jarma ah may ba fadaana in oo arintaas may la aray suwin in oo aan ku horjeesana oo may la aray in isku reebna dadkaas maadaama una in dad Soomaaliyeed oo taladana una noogaasa may ba lambaayay qof walba lambaayay wadan shay in uu soo ku damqado monitoring group ma dad oo maslaxada Soomaali fadaayaan may ba ku cabsadaanaya madaxda dawladda in barnaamijkaas may leedahay suxoog leel ku horseeda madaxda dawladda mayba ku codsadaan dawladda dhexasiiba mayba ku codsadaan in nimankaas farangelintiyo kuwadaan Soomaali in noo qabadaan saasa codsadaan hadii una ina ardayda jaamacadaha reer koonfur galbeed.